abakadaba tuzala bambi mbega ilide mutendeka abato okwagala ngensi yabo kusabira ngensi yabo okulumirwa nga muntu munne we tutakikole Uganda yandifuna erinnya bijja bujja simu bubilexi ntesezayi mukama Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda embeera esusse Uganda eringa etali yaffe byendaba bisusse nnyini mwafuse omugwira bwe ndabye ebisusse n'ensituka nkwate mike konze kanjogereko obaolyawo bikyuka siri mu nnabyabufuzi era temunfuna obubi temuntabukira gbeto nnumirirwa munnayu buli munnayuganda yeyagalira ogwabo obwenze ekinnuma kwe kulaba nga munnayo ng'atulugunyizibwa mu nsi ye oyo omugwira abekikwatako kana akayimba akabakwateko omukyuseemu kasuubire nti munaakyusaamu Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda siyinza kweyagalira mu nsi yange ng'omuvubuka ye nga nnyinza ntya ku bino bye ndaba mu ggwanga si mugagga si mwavu fenna tuli bannayuganda nze wano ndabye obusoso z'eggeto sibitegeera omuntu wa wansi ye takyaweebwa kitiibwa bantu bannaffe abamu emitima gyansula abo bannaffe ebyensi bibafudde ensolo Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda Uganda is our country motto yaffe mwagivaako God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda God and my country gatte wamu fenna tusabire ensi yaffe si mukadde si muvubuka nkuba emira nga twesabire obaolyawo liiso ddene ali tujjukira obaolyawo ab'emirugu baaba tujjako naye nga muntu kyatalumirirwa ku muntu munne tebafa ku nsi yaabwe katibafa ku mbuto zaabwe embeera esusse emiwendo gy'ebintu gisusse obwavu bususse baganda baffe bafa n'enjala obubbi bususse nze bye ndaba sibitegeera enguze esusse mukama ataasa ensi yaffe Uganda is our country motto yaffe mwagivaako for God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda Uganda is our country motto yaffe mwagivaako for God and my country ate kati mutunda ntundi ayi mukama nkuloopera ebibye Uganda Petrolix Uganda official for God and my country